namhlanje ngiyabhesha ngani umfana uyatshala shumo kodwa namhlanje ngiyabhesha ngani umfana uyatshala shumo kodwa namhlanje ngiyabhesha ngani umfana ngimdala yini tani ngiphethe umfana ngimdala
Yes, keep on saying, yes, it's a pump, yes, it's a pump, yes, it's a pump.